drop ball.
Juu ya paper chase na mafila, 925 ni masilva. Mboka non stop wiki mzima. Tuko outside juu ya maziwa. Lipa, check it, ushanza kuset na uja fika. That's a rookie mistake ya beginners. Not case, ndani ya class nimezima. Pesa ndo siezi shi bila. Nikisota nasikia niko na fever. Na try kushika mita so niko eager. Wezi zoza one man so amechima. Papa kule niko janta vile na skata. Utadhani Prime Ronaldo na number 7. Pay me kwanza ndo shagla yende sambamba. Ikibidi kuna booster ukileta kashfa. Weekendi ni majots na matimba. Na petit kawa wili ni ma diva. Oja ni ebushe na ma mlena. Sam 21 na ma sina. Juu ya paper chase na ma fila, 925 ni ma silver. Mboka non stop wiki mzima. Tuko outside juu ya maziwa. For the paper, kila rima, kila jicha. Bone paper chaser, all about the pesa. Like a tax collector, rat race ya cheddar. Si stock momentum. Millions, billions. Broke days are gone, in a couple millions. Millions, billions. Accounts imeja, na bado na die more. Mazio ina flow, faida ina grow. Nisa si ni boss, sani nini utani show. Do it for the family, do it for my bros. Tuna keshanga mboka, you reap what you sow. It's just me and my niggas. Cheki vile white ni meficha. Sezi medi nao kumanina. Miniko 10 toes jua maziwa. Juu ya paper chase na mafila, 925 ni masilva. Mboka non stop wiki mzima. Tuko outside juu ya maziwa. Silver. Tuko outside ya maziwa.